famaɗo e guerke noon kettino habaru sukamator studio kala ko waddanta on kettira mon o kon habaru ɗiyanda aissa modde hadde mon de abdoul mum fof ma abdoul
jamni walla ke aissa habaruji ɗi gaddanɗe alal o ende hettinantoɓe
nder habaru ɗi ɗi anani en pourɗa e ton enden difa en guiya sukamator cakantararde enden balla ko woni ɓe gadda gam waddude jonde jaam nder yewtere pindol meɗen gaddan tariki jamila attahu suka ummatore ardiɗo lokkol to ɗum ekkitoto gollitirɗi are jamani hana wakkati fof en kantire fijoji men ko cunñol ɓalli
aysa hano no mbirɗa ɗum ɗu ni nder koye kibaruji meɗen ɗi enden ni en jehan to anden difa nokkure noon de annduɗen no limte nder région ji reedu leydi Niger ni tawraɗi rafi keƴeran hakkillo fukkingo e duni fa hannde nokkuji noon to himɓe gonano kolle golle hirñere e ko nandi titta ummatore cakantararde nden ni no tawra duru duni firtude ko e himɓe yonde lobbere heɓo caka jama are nokkureje ɗenden
noon no bannirawo sigila oni pelle kewɗe no ɗon no cembinɗina ɗum no nanggana ɗum ga waddude yaadu yesso nder majju en kettino ko banni en waddani e habibu garba ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
ummatore no gonno kokke andal ko waddata narral hakkunde himɓe e soɗugo enɗan golleji kewɗi noon koɓe gatta hano yewtereji pindinol nder janguirɗe école Abdoul Nasser Oumarou hanko woni bindowo mawɗo ko fedde sukaɓe ummatore de région on
la jeunesse elle
sukaɓe ummatore ɓe ken waddude ballagaji ma waɗande nimɓe tindinoje eɓe nodda du nimɓe ummo tefa golle
o sigila tuugakina ko ɓuytata rafi narral kune himɓe e hisina himɓe dow fitinaji aissa boubacar goto nder himɓe ɓe
mo gani labar
habaruji ɗiɗum ɓuri feccididde himɓe nder whatsapp e facebook bawanɗi waddude rafi keccoran hakkille fukkingo de min keeɓi iri habaruji ɗi enden fuu emin taykoɗi min dara moy en lildoyɗi say min darta himɓe ɓe en gam min gaɗanaɓe pirtol ko e min pooɗa hakkilloji maɓɓe e kokka habaruji gaddanɗi yaadu yeeso ɗi gaddata fitina caka jama are
cikin al'umma ba
har ko ƴewata golleji ɗiɓe gatti yeeso bandira e maɓɓe fama ɓe gadda ballakaji maɓɓe nder cakantaraje ɗen
aissa en ƴiwu jonke ton enden ni difa jehen ton enden tilberi to ummatore cakantararde ɗu ni woni no ekkito golle junngo ɗen heɓude koɓe kumtira hajuji maɓɓe hisinde ɓe duni natoyde orɗe pelle bonɗe gonɗe no kippito cakantaraje ɗen hano no issa tahiru jangguinowo tilberi to enɗen gonni haaliri ɗum en kettino ko o wi'i ko alamin washar waddi firtaɗen ngal fulful
le gouvernement doit tout faire
gomnati handana waɗa no watte fuu ekkintide sukaɓe ummatore ɓe gollal junngo ga ekkitade gollal junngo no haɗa sukaɓe ummatore ɗe natoyde nder pelle murtuɓe
banniraw jonkuma en jewto e nden inguiguim to pelle rewɓe feere feereje tawaɓe no gaɗa lumako liƴƴi rewɓe ɓeni ɓe keeɓi ekkintinoje dow fi lumako maɓɓe gu e nden
ong garkuwa e duni fa handen gomnati kan nangui ko rewɓe ɓe nden ni gaɗana ekkintinoje ɗe e nden en kettino ko Abdoulaye Mayna waddi firtaɗengal fulfulde
koɓe tuugi nder kokkol andal ngal kan woni ɓikkoye dewoyi ɓe keɓa ɓe gaɗa golle ko'e maɓɓe ko watta ɓe keƴa ko'e maɓɓe yahayyagum bi goto nder cigiliɓe o hawrinde
ɓeydenol andal ngol tawa kena nder laawol wadde luumaku nder commune mo indengimi o mo koro majjum du woni hawjaade no woɗiri campagne mum to dallino dow ko woɓɓe sukaɓe ummatore capanɗo tato min goni hen ekkintinde
cellu abba kaka kanko woni hoorejo fedde ɓikkoye dewoy connoɓe liƴƴi nde wuuro jinjimi ɗumo holla wiide o ɓeydol andal no hunde ko waddata balla
yettore allah kulle kewɗe ɗeme anna iɗum ɗo eɗum waɗanami ekkintinoje dow majju lumako liƴƴi men gaɗata ɗum addanimen aadi ko ɗum waddanaymen guineji nde ɗum waddanimen guineji ɗi du min connataɗi
bomo seeda
ɓikkoye dewoy koye koɓe gonɓe ñaago gomnati leydi e himɓe balloɓe balliraɓe ko watta ɓe keɓa jaaki yeeso nder leydi manga
bandira jonkuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan tariki suka ummatore jamila attahu ardiɗo janguirde bi'eteno kodde lokkol to ɗum ekkitoto gollitirɗi jamani en kettino tariki makko e banni en mariyan ade kodde ko ɗum firtiɗengal fulfulde
jamila attahu o no suka debbo ɓalejo noon mo wala darde fa non fuu ardiɗo sigilaji janguirde wi'etede kodde lokkol to fi gollitirɗi jamani ekkintitto hitande mum ni gollal dunol ngal o wattile ɓerde makko illuma famɗe
officiellement je dirais
tanne ko puɗɗimi golle hunde noon ko weli kam mi nangana sukaɓe ummatore ɗum waɗi ko waɗata duuɓi ɗiɗi ni miɗo nangana ɓe gam ɓe mbawa gollal ngal.
Jamila Taw o tawa kana nder o nokku ardiɗo sigilaji janguirde lokkol nden gollal duno ngal o yiɗi o wawi.
Je suis geek de nature donc
mi neɗɗo gonduɗo tittinkinako sanne nder golle miɗo wondi andal dow golle tirɗi jaman télécom ko gimmi woni mi nangana sukaɓe ummatore mi hokkaɓe andal ko kamɓen ɗo ɓe nawtorto
prendre la relève
gollal fu woni heppata caɗale amma ko yiɗi woni kanko Jamila o hano nder filla golle tirɗi jamani ɗi o waɗa sembe nder mum sanne.
Min gi'i saɗarmaji kewɗi dow fi golleji ɗin fuɗo nokkure rewɓe nder golle tirɗi jaman internet on nonni ko hokkaka sembe demmum nde ni debbo no golla dow machinaji kulateraji jaman himɓe no ƴewira ɗum iri gom ɗum hokki kam sembe natumi nder golle ɗen golle
Hassan duuɓi mum tatini e nder janguirde wiyetede kodde lokkol o du wino welti sanne hey no Jamila woni no waddana ɓe mballaga muɗum sato fuuni
lokkol Jamila o e nden ni neɗɗo no mo wallirtami ko watta min mbawa omo hokkamin tammude du e sembe yawrude yeeso komin gaɗata fuu dow majjum miɗen jettamo sanne iri ko o waɗa ɗum ɗum gam himɓe kaaja sanne nder fi jande e ekkitade golle e ko
nandi
to Jamila o ni hanana neɗɗo durwito yiɗa hunde ko watta tawe heɓay faddude nder yaadu yeeso ko tewtata.
Aissar ko darta fijoji coñol ɓalli hannden ni sakkittinoɗen ko mor homma janganta
hano ko natta filla fijoji pirtol ɓalli hannde alal o en kaltanana puɗɗol sigila lattol bal pelle lattol bal rewɓe ɗo enna nder gallure ñamey ko fuɗɗa alkamisa bittiɗo ɗum ɗo nder nokkure inditirande stade municipal mo gallu ñamey kam woni ko o batu maɓɓita no hoorejo mairie gallure mawɗo mo ñamey on hawtade e hoorejo fedde lattol bal mo gallure ñamey kamɓe woni ko ardi ɗum ɗum du tawa kena e sembinɗinde golleji lattol bal pelle rewɓe yoɓe yasin latoyde.
Amin kantane habruji amin ko suka ummatore metti kettinaki on kettinimen sa geccira godi on kiyare.